Yeah, okay. 1,000 sticks. Nakumbuka first time nikenda show na champali. Nakumbuka kini show ati siezi fika mbali. Yon, yon. Nakumbuka ile day alini show sina gari. Nakumbuka ile day walisema sina ganji. My rap game ni power, my money getting taller, my haters are wako sour. Battle lines in control, competition ime fall out. My music got me bowling, down from the ghetto, yeah, siku afraid of falling. And now ni kona medal, yeah, street imeni tuza, yeah. Life imeni hard, pesa yangu ya ni ukuza. Miaka tatu ameni kuza, nodo zangu zimeni kuza. And now na smell paper, niko fresh kama leo, niko fly kakipepeo. Presenter na ni play. Studio many hold that yes leo ni my day. Usisahau lichosema mziki wangu kipanda bay. Still murauka tu mapema. See life ni kama play. But niki play inani bay. See my life ni ka story. Paparazzi walk on me. Lines zangu ni bay gali. Always get them for free. Download me when you miss me. Niko studio siko free. Nakumbuka first time nikenda show na champali. Nakumbuka kini show ati siezi fika bali. Nakumbuka ile day alini show sina gari. Nakumbuka ile day walisema sina ganji. My rap game iko na power, surrounded to na flowers. My life iko on top, like clip yangu iko kwa tower. Mina saka throne, na kill beat, na get funko. Na get attention ya king, na ibado tu ni demo. Tank yangu iko na flame, niko flammable kwenye boot. My life iko kwa kisep, since ni anze kuseli china. Mine falme tu wa vina, wana appreciate what na spina. Wana claim niko na flow na, wana die in mine big now. Niko fat kwenye industry, two sits, nigga what? Una hate, nigga what? Minule rapo mwenye guts, so get cozy na defeat. Mina kuma mada tu na beat, mini professional na make it. Niko educational kwenye street, niko na dreams kwenye billboard. Bimo kwa kwenye road, my life niko painted. Na colors niko bold, so download me when you miss me. Niko studios niko free. Nakumbuka first time nikenda show na champali. Nakumbuka kini show ati siezi fika bali. Nakumbuka ile day alini show sina gari. Nakumbuka ile day walisema sina ganji. Nakumbuka life yangu ikiwa ghetto, Swahili still akiwa leso. Mabeshte wakiwa cast, but then God ameni bless bro. Matusi meni hard, but then pesa meni nacho. Now, video ile rapo mwenye do. Wanauliza how. Mwenye nimeshika huku coast. Waki try kuni follow. Wanajipata wako lost. Jumini mkali uliza darasa. Mindo ninja, mini atari. Uliza sheria, mina buku. Ye mini rapa. Ye na do it for the soul. Ba maniga kama Jeffrey. Neza trap in your soul. Neza trap in your soul. Nikenda show na champali. Yeah. Nakumbuka kini show ati siezi fika mbali. Nakumbuka ile day alini show sina gari. Nakumbuka ile day walisema sina ganji.